umunsi wa gatatu hatangijwe gahunda yo kwiyamamaza umukandida watanzwe n'ishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije atangaza ko urugendo rutarimo kuborohera kuko bagenda bahura n'ibishyitaza mu nzira uyu muyobozi yemeza ko inzego za leta zibafasha iyo bazitabaje
umuyobozi w'akagari ni Chairman Efuperi Mukayigari umuyobozi w'umurenge ni Chairman Efuperi umuyobozi w'akarere meya ni Chairman Efuperi na guverineri ndetse w'intara nayo ni Chairman Efuperi mu ntara niyo mpamvu abantu baboneka baba baje kumubiriza baje kubahamagara bakabafasha mu modoka byose bishoboka urumva twebwe tuhangana n'izo mbaraga zose ntabwo ari ibintu byoroshye twebwe nta muntu nta n'umwe w'umudugudu dufite wavuga ngo araza kutuvugisha uretse ikibazo cy'uko hari abantu batazi bagenda babuza abaturage kuza cyangwa babakanga icyo ni ikibazo gikomeye kubera ko ni ukuvuga ngo leta twahaguse dufite za sonorisasiyo dufite amatente dufite iki dufite abantu bamwe bo muri komite y'abayobozi bo muri Kigali ukagira ahantu noneho ukabura abantu urumva ko ari ikibazo gikomeye cyane
Frank Habineza yavuze ku magambo aherutse gutangazwa n'umukandida w'ishyaka rya FPR Inkotanyi tubizava mu matora byamaze kumenyekana Habineza asanga iyi mvugo y'ishyaka riri ku butegetsi inyuranije n'imyitwarire yaryo mu bikorwa byo kwiyamamaza
niyo bavuga ko amatora yarangiye aravunikira iki ajya gukora kampanye ko mbona barimo gutanga amafaranga menshi cyane baravunikira iki ko niba bazi ko amatora yarangiye biriya ni ukuvuga ngo njye sinakeka ni ugushaka kugira ngo yizeze abantu biwe ko bazatsinda ariko ntabwo kubona amatora yarangiye arabizi yuko dufite abantu badukurikira kandi batwumva kandi barabizi yuko agejejweho gakeya bose twabamaraho abantu niyo mpamvu arimo gushyiramo amafaranga menshi cyane niyo mpamvu ubona iyo abikora byose bakora ni uko abizi yuko abibeshaho gakeya yabona make cyane tukamutsinda ariko tubizi ko twese turatizeye intsinzi ntabwo turacika intege
ava ku bushobozi bwo kwiyamamaza Frank Habineza yasobanuye ko bitaboroheye gusa yemeza ko bishakamo ingufu zose rimwe na rimwe birimo no kwigomwa byiza
ubushobozi dufite ubukeya bwacu burahagije tuzabukoramo ibishoboka byose kandi twizeye yuko kampanye tuzayirangiza igihugu cyose tukizemeza nk'ubu ibi bya kampanye byabaye ngombwa ko dufata ideye ngo njyewe natanze n'inzu yanjye ni ukuvuga ngo nimba kwishyura inzu yanjye izagenda niko bimeze nta kundi ni ukuvuga ngo utumye gufata risike ahubwo iyo risike twafashe ubu yoroshye kurusha izo twafashe mbere gutangira ishyaka gusa rya politiki ya opozisiyo mu Rwanda niyo risike ikomeye cyane kurusha risike yo kujya muri kampanye n'ejo bundi nafashe indi risike narabonye nationalite ya Suwede nubwo ndayisize rero ni risike ni risike mu zindi zose maze iminsi mfata ningira imana nzabona amafaranga yo kwishyura
uyu muyobozi w'ishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije yemeza ko nubwo batabona ubwinshi bw'abaturage aho baba bagiye bitababujije kwizera ko bazabona intsinzi Habineza asobanura ko abaturage bababwira ko batinye kuza kumva imigabo n'imigambi yabo ariko babashyigikiye kandi bazabigaragariza mu matora Frank Habineza yabwira Ijwi ry'Amerika ko mu gihe gito bamaze batangiye kwiyamamaza yishimira cyane uburyo inzego z'umutekano zibafasha nubwo hari abantu bagenda binyoberanya bakabavangira Asumpta Kabonyi Ijwi ry'Amerika i Kigali